Asubuhi kabla ya kwenda kazi, faster faster naendea mandazi. Kama ni coast naendea maamri, ama kisi mandazi ziko fine. Na washa moto na kuwekelea kamaji, maziwa kiasi na kuongeza majani. Kakichungi na mix nika na cheza, kana chemka mdogo bila pressure. Iyo kala inazidi kuremeka, chai tunaikunywa na samosa. Chai, chai, chai tunaikunywa na samosa. Chai tunaikunywa na mandazi. Chai tunaikunywa na maamri. Chai tunaikunywa na samosa. Chai, chai, chai tunaikunywa na samosa. Chai tunaikunywa na mandazi. Chai tunaikunywa na maamri. Chai ati chai. Naiweka kwa kikombe, leo ni chai staki mambo tu ya pombe. Tunawasha gode apo nyuma ya mode, tukiwa wrong rende. Mtu chukie ama bado mtu pende, sisi ndio tuko kwa kicho empty debe. Onze ni o, onze 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 tone. Kana chemka mdogo bila pressure, iyo kala inazidi kuremeka. Chai, chai, tunaikunywa na samosa. Chai, chai, chai tunaikunywa na samosa. Chai tunaikunywa na mandazi. Chai tunaikunywa na maamri. Chai tunaikunywa na samosa. Chai, chai, chai tunaikunywa na samosa. Chai tunaikunywa na mandazi.